You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Baafu amaasantahay barnaamijkan Open Mosque Day-ga ama furnaashaha masaajidada wuxuu bilaabay waarsadana saddexaad wuxuuna ahaa fikrad ay abuurtay Islamic Council of Victoria ama golaha muslimiinta ee Victoria.
Way maxaa loo ogol yahay marka in masaajidda dadka loo furo oo muslimka ah kuwa muslimka ahba si gaar ahna hadii aad u dhaxgasho tii hadda ugu dambeysay wuxuu ku soo aaday xilli dhibaato weyn ka dhacday dalka New Zealand oo masaajidda dad lagu laayay.
Barnaamijkan ulajeedadiisa markii hore waxay ahayd in loo furo si isdhexgal ah iyo wacyigelin muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn isku soo dhowaanshahooda seed funding-ka ama dhaqaalihii ugu horreeyay oo hawsha lagu bilaabay ilaa ay haddana waxaa taageera dowlad goboleedkan Victoria ee qaybtiisa ama department-iga dhaqamada kala duwan. Ulajeedada waxaa weeye in muslimiinta iyo dadka muslimiinta aan ahayn mugdiga ku jira la kala dhex saaro, in dadka aan muslimiinta ahayn ee danaynayo in ay wax ka ogaadaan diinta Islaamka iyo dhaqanka muslimiinta ay u helaan fursad ay ku weydiiyaan dad muslimiina. Waad ogtahay Baafo, sanadan waxaa socda wax la yiraahdo Islamophobia ama nacaybka muslimiinta oo galbeedka runtii aada ugu soo badanayo, qaybna ay ka tahay ama ay sii dhiirigelinaysa qaar ka mid ah siyaasiyiinta waddanka aan jooga ama wadamada galbeedka qaarkood oo ku dhawaaqa ereya lidku ah muslimiinta iyo diinta Islaamka. Marka ulajeedadu waxay ahayd in loo fududeeyo dadka aan muslimiinta ahayn in ay Islaamka wax ka ogaadaan iyaga oo aan Google garaynaynin ama aan weydiinaynin dad aan muslimiin ahayn, iyo in ay yimaadaan oo arkaan meelaha cibaadada, goobaha cibaadada ee muslimiinta ay ku cibaadaystaan. Sidii aad arkaysay sanadkan nasiib darro waxa ay ku soo aaday qorshahan masaajidada loo furayo publiga masiibadii ka dhacday New Zealand oo dad muslimiina oo 100 qof ah lagu laayay, kuwa badan oo kalena lagu dhaawacay. Hadii marka aad isku barbardhigtid waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sanadadii labadii hore la soo dhaafay iyo sanadkan maanta ah, runtii dhacdadan ka dhacday New Zealand waxay aad u kordhisay dadka aan muslimiinta ahayn ee soo booqanaya masaajidada. Waxayna isugu jireen labo kuwo ah in ay la wadaagaan xanuunka muslimiinta oo ay u muujiyaan taageerada iyo sida ay uga soo horjeedaan Islaam nacaybka ama isir nacaybka, iyo in ay wax ka ogaadaan diinta Islaamka. Sida aad sheegtay, Premierka Victoria wuxuu tegay masaajidka Preston oo runtii Soomaali fara badan ay ku xiran yihiin ama ay ku tukadaan. Keligiis ma ahayn, waxaa la socday wasiirka dhaqamada kala duwan Richard Wayne, wasiirka dhaqamada kala duwan iyo assistant treasurer-ki hore, haddana ah veteran ministerka Robert Scott oo xaafadda asagana laga soo doorto, Helen Kaplos oo aydana ah madaxa hay-adda dadka dhaqamada kala duwan ee Victoria, madax kale oo runtii fara badan, Bill Shorten waxa uu tagay ICV, the Islamic Council of Victoria, sidoo kale Newport Mosque. Marka aad bay muslimiinta dadkan muslimiinta ahayn u buux dhaafiyeen sanadkan masaajidada.
Marka Victoria Premier oo kale ma ka hadlay marka maadaama meesha dadka lagu leeyahay masaajid ay tahay masaajidada Victoria oo kale, maalmaha Jimcaha oo ah maalmaha la aaminsanyahay in boqolaal qof ay ku dukadaan, ammaankooda maxaa laga yeeli doonaa?
Premierka runtii fariintiisa ugu weyn oo muslimiinta u waday waxay ahayd in muslimiintu ay ka mid yihiin shacabka Victoria, weliba ay yihiin qayb aad muhiim u ah, in muslimiintu xaq ay u leeyihiin si cabsi la-aana inay u cibaadaystaan una yimaadaan goobaha. Waxa uu sheegay in la kordhin doono amniga meelaha cibaado muslimiinta ku masaajidada. Sidoo kale Premierka waxaa runtii la socday commissionerka haysta Victoria Police oo asaguna sheegay in ay sii dardargeliyeen, haddana ay la socdaan xaq jirayaal cadaana ama far right extremists kuwa loo yaqaano oo ka mid aha kuwii dilka geystay New Zealand en waxaadna moodaa hadii marka waxaad ku arkaysaa runtii dhaqdhaqaaq masaajidada en xagga booliska oo en gaarada booliska inay maaragtay kormeer saaid ku sameeyaan waxa jiro sidoo kale dadaalo ay wadaan iyo wada hadallo iyo wada tashi dawladda ee hanoqota federaalka ah iyo tan stateka oo sidii loo xoojin lahaa amniga muslimiinta ama masaajidada oo kaliya ee sida islaam schoolska ama iskuulada islaamiga ay leeyihiin muslimiinta marka farriin adag ba jirtay oo runtii ay direen ee shacabka Victoria iyo dawladda Victoria oo wada jira taas oo ah in islaam naciibku uusan ahayn waxa la aqbali karo ee muslimiinta xor ay u yihiin inay diintooda cabdaan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.